yimɓe sappo woɓɓe woni ɓe nyawu coronavirus o nangi nayon woni santanaɓe wala ka fuu ƴiwɗo. Ɗum woni ko waɗi ñalawma keñen wattu gonɗen jooni o ko nalli leydi meɗen ndi holitama wiyede yimɓe 1,119 woni ɓe o nangi, hono santanaɓe yo 1,104,944 ɓe o accay yo 1,594 keɗɗon jooni kabaruji acti covid.
Cilodiɗo bollo fasagol AstraZeneca na jogiti le région ngaji ukaji leydi ndi yoko ɓadi 1,070 ndiyam pikiri AstraZeneca bismaɗi ñande 11 lewru septembre ndu pesaɓe cilol arandewol kani fesede e le cilol ɗiɗo ɓol ngol. Ɗum woni ko holliti ardiɓe cellal bangal muɗum keɗɗanna ko heɓanen kalifa Guita e du fositango Oumar Waygolo.
Ndiyam pikkiri ndi ɗum noddirta AstraZeneca ndi ɗum heƴay le sud dogotoror nokku noddirteɗo kayi dogotor en wonɓe toon ɓeɓe kolli nise mabɓe sanne. Ɗum e tawiɗo fuu ɓe mbi Imma Daraja no gondi e waɗede dow hen fa keɓen famtare keɗɗe mo kanko noddirteɗo Dramane Traoré yo goto e kominiɗo kabaru pese to kayi to ko mo sifi dow hen.
Ko ɓuuri pikkiri ŋaji ujunayyi sappo e ɗiɗi mi kasindini e muɗum ga pikkiri ŋaji ujunayyi nayyi 1,370 woni komin gaddana nokkule yogaji wonto to yimɓe wondi wadde immadaraji mawɗi fa pikkoyo pikkiri Johnson en Johnson o. Ɗum saabi so golle pikkugol ɗiɗo bal o tardi ɗe nokkule yogaji nde ñalawma hannde ka keñi ba yele mani kan e ñuro fuɗɗi golle o yimɓe ɓe ka fuɗɗi warde seeɗa seeɗa.
Oɗo tawi kam yo goto wonto kuli korotodu fesugol ngol fuɗɗi toon le 24 lewru septembre ndu wattu joni ɓe gondi waddoni Imma Daraja fa pammina yimɓele wonɓe toon ɓe nafaji ko tongui dow fesade fa sakko ñaw coronavirus o. Keɗɗe mo kanko docteur Ousmane Diarra kanko humini haɓude oɗo ñawto kuli koroto komo sifi dow hen.
Pikkiri ŋaji 500 min keeɓi le district o micintinde tan wiide ɗe laamu kuli koro cuuɗi dogotoroji 23 wonto oɗo andi yimɓe muɗum ka heewi pikkiri ŋaji ɗi nayi ana fanɗi. Pikkiri ŋaji ɗi min keeɓi koyɗe arande ɗi min keeɓi e muɗum tiɗɗala sanni ko sakitino ko pikkiri ŋaji 1,010 min keeɓi pikkiri ŋaji 1,000 tan woni komi nawtori. Ko ɗum ɓecci ko yimɓe ɓe faami nafa ko woni pikkagol ngol ko heewi maɓɓe fuu na wakkati fuu ɗum fa ƴeewa so tawi ana wawi warde so pikko.
Micciteɗen wiide nokkule kewɗe ana gondi e domtude ndiyam pikkir AstraZeneca ndi ñalawma hannden o.
Keɗɗana landol meɗen hannde ngol jaboto professeur Dawda Kassoum Menta dunke kabaru covid 19 ley Mali.
Jan wali professeur nangorɗe baafe ɗe ana wawi waytidde neɗɗo ñaw covid-19 on gonga geeƴi ñaw o ana wawi heddade nangorɗe baafe ɗe fa yetto leer ŋaji tati ko yimɓe ɓe memo taɗi saatu fuu ko ana wawi laatade sababu waytidde neɗɗo ñaw coronavirus o.
A jarama professeur Menta ɗo enna dun timmata yewtere meɗen hannde on jarama heɗade yo en jiccagal joni.